ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 9. Sawuri we nta kindi yahozaga ku rurimi kitari ugukangisha abigishwa ba nyagasani ko bicwa. Nuko ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo gushyikiriza abakuru b'insengero z'Abayahudi z'i Damasi kugira ngo nabona yabayobotse inzira ya Yezu, baba bagabo cyangwa abagore bose abafate abazana i Yerusalemu. Ari mu nzira agenda agiye kugera i Damasi ngo agira atya abona gospe n'umucyo uvuye mu ijuru. Yitura hasi yumva ijwi ry'umuhamagara ati:
Sawuri, Sawuri, untotereza iki?
Arabaza ati:
Uri nde nyagasani?
Yumva usubiza ati:
Ndi Yezu utoteza. Ariko haguruka uje mu mugi uzahabwirirwa icyo ugomba gukora.
Abagabo bagendanaga na Sawuri bari bahagaze badakoma, bumva ijwi ariko ntibabona uvuga. Sawuri arabaduka maze abumbuye amaso ntiyabona. Nuko baramurandata bamujyana i Damasi, amarayo gatata atareba, atarya kandi atanywa. I Damasi rero hakaba umwigishwa wa Kristo witwaga Ananiya. Nyagasani aramubonekera aramuhamagara ati:
Ananiya.
Undi arasubiza ati:
Karame nyagasani.
Nyagasani aramubwira ati:
Haguruka uje ku muhanda witwa ugororotse, ugere kwa Yuda ubaze umuntu witwa Sawuri ukomoka i Tarisi. Ubu arasenga kandi amaze kubonekerwa abona umuntu witwa Ananiya yinjira akamurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke.
Ananiya arasubiza ati:
Nyagasani, numvise benshi bavuga iby'uwo mugabo ukuntu yagiriye nabi intore zawe z'i Yerusalemu, none dore yaje ahawe uburenganzira n'abakuru bo mu batambyi ngo afate abantu bose basenga mu izina ryawe.
Ariko nyagasani abwira Ananiya ati:
Genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranyirije kugira ngo amenyekanishe mu mahanga no mu bami bayo no mu rubyaro rwa Israheli. Nanjye nzamwereka uburyo bwose azagomba kubabazwa arijyahurwa.
Nuko Ananiya aragenda, ageze mu nzu arambika ibiganza kuri Sawuri aramubwira ati:
Muvandimwe Sawuri, nyagasani wakuboneke uri mu nzira uzino akuntumyeho kugira ngo uhumuke kandi wuzuzwe mu kamuziranenge.
Muri ako kanya utuntu dusa n'udushishwa dutunguka ku maso ye tugwa hasi, maze abona yongeye kureba. Arahaguruka arabatizwa, amaze kurya abona intege. Sawuri amarana iminsi n'abigishwa ba Kristo bari i Damasi, ahita atangira kwamamaza ibya Yezu mu nsengero z'Abayahudi avuga ko ari we mwana w'Imana. Abamwumvaga bose baratangaraga bakabaza bati:
Mbese uyu si we watsembaga abasenga mu izina rya Yezu b'i Yerusalemu? None se kandi ntiyazanywe hano no kugira ngo abafate abajyane abashyikiriza abakuru bo mu batambyi?
Nyamara Sawuri arushaho kunguka ububasha, agatsinda impaka Abayahudi bari batuye i Damasi abemeza ko Yezu ari we Kristo. Hashize iminsi myinshi Abayahudi bajya inama yo kwica Sawuri. Nyamara Sawuri amenya uwo mugambi wabo, barindaga amarembo y'umugijoro n'amanywa ngo babone uko bamwica. Ariko abigishwa be bamucikisha ninjoro, bamwururukiriza ku nkike y'umugi bamumanuriye mu gitebo. Sawuri ageze i Yerusalemu agerageza kwifatanya n'abigishwa ba Kristo, nyamara bose baramutinya, ntibamushira amakenga kuko batemeraga ko yabaye umwigishwa we koko. Nuko bari na baramujyana amushyikiriza intumwa za Kristo azitekerereza uko Sawuri yabonekewe na nyagasani mu nzira akavugana nawe. Ababwira n'uburyo Sawuri yigishije mu izina rya Yezu i Damasi ashize amanga. Nuko Sawuri agumana nabo akagendagenda hose i Yerusalemu ntacyo yikanga, ari nako atangaza ibya nyagasani ashize amanga. Yaganiraga n'Abayahudi bavugaga Ikigereki akanajya impaka nabo, bo rero bagashaka kumwica. Ngo abavandimwe babimenye baramuherekeza bamugeza i Kayizariya maze bamwohereza i Tarisi. Ubwo abagize umuryango wa Kristo bari bafite amahoro muri Yudeya hose no muri Galileya no muri Samariya, bityo barakomera bagumya kubaha nyagasani, bariyongera bafashijwe na Mwuka Muziranenge. Ubwo Petero yagendagendaga igihugu cyose, igihe kimwe ajya gusura intore z'Imana zari zituye Lida, ahasanga umugabo witwe Neya wari umaze imyaka 8 atava mu buriri kubera ubumuga. Petero aramubwira ati:
Eneya, Yezu Kristo aragukijije, haguruka wisasire.
Uwo mwanya arahaguruka, abaturage bose b'i Lida nabo mu kibaya cya Saroni babibonye bayoboka nyagasani. Yope hari umwigishakazi wa Kristo witwaga Tabita mu Kigereki ni Doruka bisobanurwa ingeragere. Uwo mugore yahoraga agira neza kandi agafasha abakene. Muri iyo minsi aza gufatwa n'indwara maze arapfa. Bamaze kuhagira umurambo bawuryamisha mu cyumba cyo mu nzu yo hejuru. Abigishwa ba Kristo b'i Yope bumvise yuko Petero ari irida bugufi bw'i Yope, bamutumaho abagabo babiri baramwinginga bati,
nyamuneka ntutindiganye kuza iwacu.
Nuko Petero arahaguruka ajyana nabo. Ahageze bamujyana muri cya cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bari bamukikije barira, bamwereka amakanzu n'amakote Doruka y'abadodeye akiriho. Nuko Petero arabaheza bose maze arapfukama arasenga. Niko kugana ku murambo aravuga ati,
Tabita, haguruka.
Tabita bumbura amaso, nuko abonye Petero areguka aricara. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa. Niko guhamagaza intore z'Imana zarimo babapfakazi amubashyikiriza ari muzima. Iyo nkuru imenyekana Yope hose, bituma abantu benshi bemera Nyagasani. Nuko Petero amara iminsi myinshi Yope acumbitse ku mukannyi witwa Simoni.